The International Boy, DJ Perez.
Suda, habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, umesahau kunisimulia, na inaniuma sana. Yule mpenzi niliaminia, nikamweka mbele ya dunia, I must be tripping nikikurudia. Sana Nairobi, yule anakupea, pia ananipea, akikuletea, ananiletea, wanakula fea, sote tunashare, wako pa sana. Nairobi, yule anakupea, pia ananipea, akikuletea, ananiletea, wanakula fea, sote tunashare, wako pa sana.
Call me DJ Perez.
Suda, habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia, na inaniuma sana. Yule mpenzi niliaminia, nikamweka mbele ya dunia, I must be tripping nikikurudia, umenitesa sana.
His family, get together kwa bed. Your story tumekata. Maboy wengine blanda, watakukulia mama na kuchekeshe sana. Madem, madem, madem wa siku hizi, wana machali wengi, nilichapa moja juzi, nika ingia ndani. Dive
Nairo.
Nikiwa maji, mini cheese, mini stalker. I'm insecure. Baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure. I'm so insecure. Musomanga message ukinia chefo. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Who and I swim on a t-shirt. Never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, sini majizi. Itwa chunu sana, kipolisi. And your body is a movie. And I hope you feel the same. But you're insecure, eh? Woman, you're insecure. Woman, you're insecure. Why are we still so insecure? Don't know what we're running from. And I'm breaking. But before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
And your body is a movie, and I hope you feel the same. Chini ya maji, sini machizi, tuachungu sana, kipolisi. And your body is a movie, and I hope you feel the same.
I'm insecure.
www.djperez.co.ke.
Aero umechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, benzoli alipofika, alifunika.
Wakaja na madrama, cinema zetu ni telenovela, wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela, yeah. Wakaita polisi, kumbe polisi pia nishabiki, yeah. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani,
yeah. Rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha.
Kila kona yoyo,
kwenye extravaganza na pili alipofika, alifunika,
walifunga milango, wakatupata tuko ndani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa kalo wapwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye deslo. Na iwe punzu kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Maheru maimetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, na pisto nalipofika alifunika.
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na majini, wakapata tushazama kwa dini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makasi. Risasi mwendo kasi, yani yani msi wachwe na
sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, kaskazini walipofika walifunika.
Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini, yeah. Wakaja na makiki, lakini situ kaja na mziki, yeah. Wo, wo, wo. Yeah, yeah, yeah. Hata wazime tatu tazidi kupate.
Extravaganza, karibuni kwenye extravaganza.
DJ Perez.
I love you like the sunshine in the morning when I'm yawning, like the scent of love. Ukipika chai ya majani na mandazi, such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare, nipatie zeze nikuimbie. I wrote a song na nataka usikie. If you let me sing for you, darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along. To your favorite song, baby. Love is what I'm feeling. I bless the day when you came my way, and I promise kuwanita kuenzi. Baby, time imefika for 20, and I can see you vibe to my sensi. So won't you let me sing for you? Darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along to your favorite song, baby.
International boy, DJ Perez.
Yeah. of my heart.
Cause I'm certain brighter days are yet to come. Ain't no question that tomorrow there'll be good times.
Good times. I believe with every beat of my heart.
Tenda memba nenda zangu do my best. Sa zingine wanga ni noma.
Wanga ni noma.
Imani yangu inanichoma. But I know there'll be a better day. Yeah. I'm living on the edge. Sijui nitashukia kwa gani stage. Life inanisunda kwa kona.
Sunda kwa kona.
Emotionally niko kwa boda.
Cause I'm certain brighter days are yet to come. And no question that tomorrow there'll be good times.
Good times.
Oh darling, I believe with every beat of my heart.
Siku zikizidi nazidi makinika zaidi. I'm holding on a little bit longer.
A little bit longer.
What doesn't kill you makes you stronger.
I see a better day.
Yeah. Visions of love from up above. The sun is not too far away. Now I shut up, now not far. I know I will be okay. Reach for the stars with everything in my heart. I know.
Cause I'm certain brighter days are yet to come. Ain't no question that tomorrow there'll be good times. Oh, I believe in everything of my heart. Yeah.
Call me DJ Perez.
Tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko eki, don't force.
Yo, Lucy, yo. Hizo nini nasikia. Etu kuna maboy wanajaribu kukukatia. Na pia, kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, ya kese anadamani na ya life. Ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe man. Lucy ya alongo lobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku wite chongo. Ustana mure muna ni changanya ubongo. Sugar
Lucy, I love you. Lakini kama tuko eki, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Namforce.
Niko na mipango eh. Kama unaza kowezi wege kando. Jukila kitu nime order double. Nikipewa yangu unapewa yako. Okay. Wewe nda mupango ah. Mashida zako zote wega kando eh. Ustali baby mini taku handle. Mimi kijana no matoka iskilando. Okay. Useni nyime samosa. Ukitaka sose nitakupa mbaka sosa. Minajua si makosa. Na nikikupenda minajua si jakosa. Baby love usini nyimbe samosa.
Utata sasa nitakupa mbaka sosa. Na nikikupenda minajua si makosa. Na nikikupenda minajua si jakosa.
Lucy, I love you. Lakini kama tuko eki, tusilazimishe penzi.
Lucy, I love you.
nafanya home sitaziongea mihujionee manze no longer sikiwe mkiyango kia loto usinende kutangaza it's not a sikiwe nimeshindwa kunyamaza I think I'm addicted sasa nacheza defense heavy burn is my witness nimeshindwa kukuachilia I think I'm addicted sasa nacheza defense heavy burn is my witness nimeshindwa kukuachilia wewe oh my name overdose Oh my, name overdose. Oh my, I'm a ninja, I'm a benzi. Unacho nipa sahibi ya unipeleta, usije ukaniweka. Wacha nionje sahibi, wacha nionje tena. Hizi ni dawa za kulevya. Wakuzi ya mepata master. Yes, go back, but get under the way you put it down. I think I'm addicted. Sasa na cheza defense. Heavy burn is my witness. Nige shindo kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa na cheza defense. Heavy burn is my witness. Nige shindo kukuachilia. Nifanya, mm-hmm. I like it. Kwanza unapo, mm-hmm. I like it. Unaniweza nga. I like it. Nimeonjeshwa, mm-hmm. I like it. Imenifanya, mm-hmm. I like it. Kwanza unapo, mm-hmm. I like it. Unaniweza nga.
Wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe hey. Yote uliyoambiwa yamekupotosha mpaka sasa unipende jua langu limepotea naona kisa ingawa mchana Ukiwa mbali sijazoea Masiti stela maana takarudi home Mapenzi ya kole kolela Nimechorea kipetensi nirudi kwako Tuki watch telenovela Sina nichocha natamani rudi home
International boy, DJ Perez.
Jamana sielewi mbona you are leaving me alone Nimejaribu kukuelezea Ila unasema, unasema tu uongo Aloniroga naomba tuonge sasa My sweetest lamba natakurudi home mapenzi ya kole kolela. Nimechorea kipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela, sina nichocha na tamando rudi home.
Kumaliza tukapanga nayo mipango mingi, lakini chache zikatimizwa. Sasa sherehe kwa church, wengine kwa bar. Count your blessings vile inafaa. Ya Mola ni mengi, shetani hawezi pakua.
Salamu kwako mama, Nairobi kuko sawa. Nilipatana na vijana, tukaimba extravaganza. Kristo lakajulikana. Sante maulana, aki ningeweza mama, nifungue macho nikuone.
Nikiwa mbali, mmoja natamani, sijui nitafanyeje, Krismasi nile na wewe. Nikiwa mbali, mmoja natamani, sijui nitafanyeje, nifunge mwaka na wewe.
Sherehe bila wewe, penzi harakisho sichelewe. Nilizaliwa Disemba kama wewe, njoo njoo nipembeleze.
Moyoni ni mengi ninatarajia, dada ukivida binguni na dunia. Ili niwe na wewe muda unawadia, njoo nile rumba na wewe.
Timing imeharibiwa na kazi, na sijui nitafanyaje. Jome moja na wewe, niko kraini, na nimekushikia zawadi. Yani, sijui nitafika je, ningependa nikupe mwenyewe.
Nikiwa mbali, moja na tamani, sijui nitafanye je, Krismasi nile na wewe. Ukiwa mbali, moja na tamani, sijui nitafanye je, nifunge mwaka na wewe. Oh, anywhere you are is home. Naomba Christmas nile na wewe. Oh, anywhere you are is home. Naomba Christmas nile na wewe. Ukiwa mbali,
mbali
to the backstabbers, open your hands to the backbiters. So Jah guide us fully ndani ya matatu. Tukachezo kwa matatu. Ona leo tunachoro kwa matatu. Damu jasho na machozi tu mwanangu. Uliza kiatu. I've been on the grind. So much to do, so little time. I'm only trying to get what's mine before me seek a finish line. And I'm having a good time. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again when the light flies. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again, you know. They never know the story of us before the story. I do it all again. I wish we could rewind.
My fans wanna sem, mouthful so sweet na wanashindwa tukutema. Dena, inabidi tukumbeza. Matema chungu tukiwa sifu to my head. Cause they can never let us go. So inability to explode your situation to be full. You get toxic. Nahitaji my good vibes in my lifetime. You're my only hope, baby, you are my lifeline. Keep you in my zone, in a lifetime. And we can make it all the way. Cause they never know the story of us before the glory. And I do it all again. I wish we could rewind. Yeah, I wish we could rewind.
Positive. This is something I will live to remember. Learning I feel Kaba's anger. I'm thinking I'ma stay lit till December. Beside me is a shorty ready kuni kiss Nicky Sema. Kamela nini gozi rangi chocolate. Mi apokado chichonyanya like a bobo rasta. I'm hella happy, no si shiki moto faster. Nasi chatoa tint, isn't it effects a cocoa butter? I remember doing shows, bill a pay. I swear it wasn't easy, but still a pray. You pick a tough fish, my boys while you pick a chase. But now I got a bunch of kicks to give away. And bro, na siringi na mafano nipenda tani kithro mashilingi. But leo nitatoa tau kama tati. Then later nitatoa trials and a shati. I can even walk naked, misi jali kwani. What's that a proof gonna jump fuko wiko hali gani? Me, I'm just living my life and I'm hoping we can rewind it. So we're living it twice, oh.
And they never know the story of us before the glory. And I do it all again. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor.
Boy, I
wanna date her.
So tell me why you do me so.
Na, na,
so tell me why you do me so.
Na, na,
baby, never let you go.
Na, na,
yeah, me never let you go. So tell me why you do me so.
Na, na,
tell me why you do me so. Me spend all me money, spend all me cash. Call you me honey, but you threw me pon trash. And you think say me gon' leave you like that?
No way.
Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if them hating on you, but me never send them go.
In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor, night social life when I rubbish in, baby. Would you put me in your diary? My life, I never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor, nice socialite when I rub you seen, baby. Would you put me in your diary?
She's a heartbreaker, she bend over backbreaker, steaming up like a vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker, she bend over backbreaker, steaming up like a vapor. Boy,
I wanna date her.
So tell me why you do me so.
Lakini up close, Remy Queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell. But I want you to myself, baby.
In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor, nights as your life on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor, nights as your life on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary?
She's a heartbreaker, oh, yeah. She bend over backbreaker,
oh,
steaming hot water vapor.
So tell me why you do me so. So tell me why you do me so.
Baba yako hunitisha, ndio maana mimi upita kwa dirisha. Yeah, yeah. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa kimeshika, amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah.
Baby twende kwa baba yako, nipeleke kwa baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba.
DJ Perez on the ones and twos.
Nikiwa mdogo liko na ningoja ba
pale kwa pasto.
Miaka ikasonga na sa umejeka kaba
kabangali.
Harusi, kanisa, alafu, reception ni ba
badaya, hapo.
Ambia, baba, honeymoon, tunaenda ba
bang, 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 bang.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah.
Baby twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako.
Call me DJ Perez.
Steady rocking on the midnight train.
It's on our road.
happen now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Nakuona pale hapo kando ya Champs-Élysées, ukipesa na kamini, none of my business. And I see you in London, silicone on your bum bum, shaking what your doctor gave ya, on your worst behavior, Susanna Van Dess.
www.djperez.co.ke. Mwanamke tabia shepu ni majaliwa, ila wengi walinyimwa tabia na shepu kabarikiwa. Mwanamme hisia pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro, ukiongeze wanywele senje, nano my business. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave ya, on your worst behavior, Susanna Van Dess.
Senje,
International boy, DJ Perez.
I send ya na kosa usingizi siku kucha minadua. I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I sent her na kosa usingizi siku kucha minadua. I sent her kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Tife tukipenda na Kiromeo na Julia. I sent her bande, Senje.
Lots of money, soar above the clouds. I wanna be free, like Nelson Mandela.
What?
Stand tall like a pyramid, so so courageous. No place I'd rather be.
Oh na na na, oh na na na.
There's no place I'd rather be.
Oh na na na.
Live and die in Africa. I wanna live and die in Africa. Be remembered, I wanna go down in history. Make my mama proud, the darker the berry, the sweeter the juice. Nasitoke nyumbani, mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go.
Yo, 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 what up, they call me Masauti Kenyan boy, Mr. La Vida Loca, and I'm chilling out with the international boy, DJ Perez. DJ Perez, the baddest DJ, I'll see you.
DJ Paris.
Je vous danse mama. Yonga, 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 mama. Take you downtown to disco. Chini kwa chini ki you know. Your mama, your mama.
So turn around, give it to me, give it to me, baby, passionately.
Nalingi yo mama, mama nyanda kuyanza yo mafa, yo majizaya na kupenda.
Mwagika karada, samba ni kusamba, samba ni kusamba. Tumademo wa mta, wanapenda chapana. Matali wa mta, wanapenda kuchana. Sona pata mabuda, wanazale mamada. Na wamada wa mta, wanakata vijana. O Afrika, Afrika na kuombea. Watoto wako sizidi kupotea. Uremo wako sizidi kudidimia. Oh yeah, ooh yeah. Na lingi ya mama,
mama nyanda kuyanza yo mafa.
Umetuma wazazi wako waje wanieleze. Umetuma wazazi wako waje wanieleze. Unitaki tena na mashoga zako waje waniambie. Na mashoga zako waje waniambie. Ndoa tumeivunja. Siamini kuna kani singeishi bila wewe. Mapenzi ya kukata na shoka yasha mwakika ya zoleki ya yao. Basi nenda lote mama, nenda lote mama.
Mapenzi unaenda miliku. Mapenzi kinoma noma. Yasha mwakika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma loya wako ate anisome. Ukatuma loya wako ate anisome. Kuwa watoto ulo nizalia Kuwa watoto ulo nizalia Sitawaona tena. Siamini kuna time tulia padharani. Kanisani kwa chanda na pete Jasha mwagika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama, nenda lote mama.
Benzi, unaenda miliku. Benzi, kinoma noma. Jasha mwagika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma pasta wako aje anikeme. Ukatuma pasta wako aje anikeme mama.
Na madeni zangu kazitangaza e. Na madeni zangu kazitangaza e. Mitandao Shemeji zangu ndugu zako tukionana Wambie sisi bado rafiki ye Wazi nipite barabara ni mama o Umeenda lote mama Umeenda lote mama
Benzi unae
Oh baby
Benzi
Ota
no mano
No mano no ya
Yasho magika ya zole kila ya o
Basi nenda lote mama
The International Boy, DJ Perez.
Nimekuchagua wewe, nikupende. Mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende. Mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama Kupenda sitasizi Moyo wangu ni mwepesi Umenikalia chapati Nafanya vituko kama chizi Kukupenda sitasizi Sura yako mzuri mama
Mzuri mama Mzuri mama Mzuri mama
Natabasa mule kumaua
Mzuri mama
Sura yako mzuri mama
DJ Perez.
We all need love, we all need affection. And the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unani bamba, baby, kwazo na bochekecha. Kinywaji kwa mukono, na kibeti kwa bega. Just a quiz in my demo, na penda do, na matali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, loko miti menti mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya. Hallelujah, oh, we all love. Nakupenda, tena nina imani sana. Usha nitega, usha nitega, we all need someone. Nakupenda, tena nina imani sana. Usha nitega, usha nitega. So make love to me. Unconditionally, babe, unconditionally, babe. Make love to me. Unconditionally, babe, unconditionally, babe.
Wakuishi na yeye. Pata vijana takufa mapema, magonjwa yameja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah,
yeah. We all in love. So make love to me,
yeah. Make love
unconditionally, babe. Unconditionally, babe.
Unconditionally,
make love to me,
hey.
Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. We only love.
Nakupenda,
tena nina imani sana.
What's mine?
We only love. Nakupenda, tena nina imani sana. Unconditionally, baby, make love to me. Unconditionally, baby, unconditionally, baby.
Ali, Sauti Sol, East Africa, Tanzania, Kenya, Kigali, Bujumbura, Kampala, Kinshasa.
Follow at DJ PEREZ 254.